Tabika.
This must be what me call love, baby. Mtoto umepita bila debe, kabebi unibebe. Kismart mini wako weni wangu mtani gere. Inshallah iwe milele ukinipa mapenzi tele dele. Na pale dimbani si mini pele mabao tele. I'm taking you higher nami, michezo nili retire mami. Aya mami twende, ni familia tujenge. King yupo kwenye mudi, staki kuacha wende.
Sinengele mbaya, weni elekeze tu. Yeah.
Wanasema ulipitia mengi, nimepitia mengi, tutapitia mengi.
The block of the berry, the sweeter the trees, huh?
The block of the berry, the sweeter the trees,
baby. The block of the berry, the sweeter the trees, right?
You close, kiss you when all words are lost, love you even at a cost.